Chill meal.
King Fizzo on the beat.
Dodo's a daydreamer. Must stay grounded for art, can't say what's teamer. I'm downfounded and fact my gate. Keep all the jari bukuzu, young man could get this far. Enemies will progress, remedying could talk less. Broken na school, regardless, not trust the process. Focus na future, inshallah, and the fact na corporate. Kwate kinuka, was chan, would you let her jobless? Do a common body, knees na nyuma. Mina jitu, my bro, need kun skuma. Drama konyuma, do na need kufuma. Was an evi pindi kama Nick Mutuma. Wana tahamu, bakina washanga. Nambi wanta fika fa. Na juwa nshaji anda chiki. Vili nafaa tambuwa na nini sana. Kuja na kam nobani kikam. Juwa na kam to correct. Vili nasahili. Suna connect mwa kunyo na Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina wafect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu, mwana umene kujituma. Hapa kazi tu. Hapa kazi, mishoni na warazi du. Watu miradi, michezo nilete standard tu. Nabonga ganji, liwelo nikondani ya mkulu. Sururaji ni pepo we shetani mkuu. Extreme measures, dona chukua kati mamse na kifua. Najua mtanitambua, very soon and if ever. Utaimachua na kuwa, niko kishua. Na luko kifafonua, utajua na bring terror. Vile na shtua marapa, wanaungua. Na zua na wakamua, kamua na kill veterans. Kama manua, the shit na need cleanser. Nyi mnaitaji mablessa. Dua kwa mumba adi miz na nyuma. Mina jituma bro need consumer. Drama kwa nyuma ndo na need kuvuma. Wasani vipindi kama Nick Mutuma. Wanatahamu bakina washanga. Nambi watafika fana. Jua nshaji anda cheki. Vili nafaa tambuwa na nini sana. Kuja na kam nobani kikam. Jua na kam to correct. Vili nastahili. Suna connect mwa kunyo na Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina wafect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi. Hapa kazi tu. Hapa kazi. Hapa kazi tu. Mwana umeni kujituma. Hapa kazi tu.
Hey, hey, hey.